happen in me find a Jew, yako. Who in a pesa, the man on many tosa. We see you came and was a Jew, yako, me na conda, baby. When him left him on your house, come a ring out shot. Hey, they get some muscle star, carry a choka damba, wakati. Mwangu moyori, shaku penda kabisa. When him left him on your house, come a ring out shot. Hey, they get some muscle star, carry a choka damba, wakati. Mwangu moyori, shaku penda kabisa. Msiyo na mwazo, na mwazo mpenzi.
Baby girl, baby girl, baby girl.
Msiyo na mwazo mpenzi.
Kiko siku itafika.
Subira, 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 subira. Ndo zilizo niponza. Subira, 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 subira. Ndo zilizo niponza. Subira, 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 subira. Ndo zilizo niponza.
Kuyana mvuto kilo napu niangalia. Una mapozi kimalikia zedi Miss Tanzania. Upo so special mabisho na kuzimia. Nisha kupo kweli ila wana libania. You drive me crazy nifani nisipoteze. Nishike kwa mikono miwili nisiteleze. Nisipo kwa na wewe akili haiwazi mbali. Sita kivijete street niwe kicho cha habari. Na juu wani atari kozi pesa na koloma. Ila sigari hato kini chana suni noma.
I know you know isi gyanu nani tisa. Dina waza za kupata vipi magetoni mina kisha.
You beautiful girl, of course sina pesa. Na feel kuwa nawe la subilas na ni chosha. You beautiful girl, of course sina pesa.
Na feel kuwa nawe la subilas na ni chosha.
Subila, 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 subila. Ndo zilizo niponza. Subila, 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 subila. Ndo zilizo niponza. Subila, 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 subila. Ndo zilizo niponza.